e whaitau se lau ta maitia o ngā Vietnam wa whetaua ina le matua māwhatia I whainga tau whaavalea a se tasi ta mā itai ua whaia ua whaatau ai ia pepa malanga tau wha se se ai ave tupe I lātou ia. O ia ta maitia o ngai sini nei ma mele pone pe na whetaua ina le lipoti o a lātou tickets po pepa malanga I le vālele na whaatau lunga o penga ta wha ilangi ia mō fiso ta inga le social media e pe o le Facebook. Ua amata nei la sa ilinga o le tonu o le mataupule nei e le auso e su ea Australia I le mae ai lea o na whaalau ilo e nisi o tamaitia o ngai whaapea o a lātou tickets e malanga ai I Vietnam na whaatau ilunga o se tasio I tū lau le Facebook ai o lea la wailoane e le o iai mani bookings whaapea ua whaia I le ofisa o le valele.
I asked a lot of my friends and they have travelled with her last year and they told me her service is good, everything went well. They went back to Vietnam, there was no problem at the airport and then she offered cheaper tickets than travel agents.
O le tamaita ile nae suafa ia Angela Dang. O ia le isi na fie le mtaupile nei, pe ama le tolu se lauta maiti Vietnam o lo o awfiai. Fai mai Angela, o nisi o ana wō na fautua ina ia e anga ile tamaita ile ai le Facebook e fata waila na ticket. Na ia ta ua foi, o le au au nanga lea tamaita I wa faa ilo e nisi e taunga o fie, ma ua toa tele foi lama tamaitia onga ua faa onga ina. O Angela o le teinea o ngai le University of Sydney, le University o Technology, University of Technology, ia ma sa ia lafo le tamaita I peona ta ua le mata upule nei, se vai ngā tupe e afe fitu se lau, mō tickets mō tangata e toa lua o le alu I Vietnam mato e foi mai. Pei tai, o le ua mautinua nei, oni tickets tau fast se.
After I transfer the money, she send me an e-ticket online, but then later on, I realized that it was just a fake e-ticket. It wasn't a valid one when I checked with Vietnam Airlines.
O le isi fo ilai ngoa ya Sao, Wang An Sao, o se tama onga mai fafo fo ili investe lava le isini. Ma o le tūlanga fo ila fa apea na o yai. Fautua ina e nisi ona wō e anga I e fa ataula na tiketi li tama itailea, pe itaiwa e moana leata o se tiket tau fa se.
I want to buy a ticket to come back to my country in my holiday, and then I told my friend to buy a ticket. And then when she bought that, when I come to Vietnam, I like to check it. He said it's not working.
Fai mai la le tamaita o Angela, o nisi ona wō sa le ma fai lava na toi fo I mai Australia. Ona o leisi ticket e alua I Vietnam, o lo o wha mao nia, a o le toi fo I mai, e matua le ai lava mai ai. Ma se tasi o le ofisa o le vaalele e nā te whaasao ina lea ticket.
A lot of my friend was still stuck in Vietnam. So they purchased return ticket, but they actually only get single like one-way tickets.
O le vai yasona tene, e lua se fulu ma le whātau sanga, o se tama e tai mai Vietnam lava na pu eina leo leo, ma mō lia I le tele o mō lianga o le tau whaavalea. Fai mai leo leo le APC, o le tamai tai lale nei, o loo whetau wa ina le mata upulea, na a mata lava na whaatau tickets, o lai wha amao ni ana tickets, ilunga le Facebook, pe I tai e fōringa mai, o se wha a wau o na si iti o leo wha iro, tamai tia o ngai a ngai atu iai, ia wai wai lua ina wha atino ai, ma se tūlanga le manuia.
The person was smart in that they got a bit of notoriety or got some positive remarks by actually doing the right thing to start with. But then have gone into this fraud in a way that's deceived all the students, thinking that they were a reputable business when that in fact wasn't the case.
La pata ia e leo leo tangata, ia e mai se lava I tamaiti aonga, ia mai atunu I fafo ma tamaiti aonga fo I Australia nei, ia fa e tete lava I whainga tau fa valea fa pe nei. O leo lo tuwa ia le nei ngā yo inga o te tala nei I tua, ma lo fua fua le asotolo o fepuali, e tula iai, Iluma ole fam sinongam.